Dogs on the Track. Hey.
My love, inanitoka baridi nikikutaja jina. Baby njoo, sitamani hata kula nisipokuona.
Oh baby boy, hivi ulinipa gani nikakuweka kwa mtima?
Sidhani toa roho, nikikuudhi usinune ukasusa masema.
Tena, nikamate mwali, tia na sukari nipe vyote, sibakishe hata kimoja. Minapenda, maziliwe swali. Kukupanga panga tarifanya riwe hoi hoi
yeah. Shazama, shazama nikoleze. Shazama, shazama nikoleze. Shazama, shazama nikoleze. Shazama, shazama nikoleze.
Mapacha tupenda penda nerumba chakacha wetu cheze shane. Kwako ujanja sina, imejifia hoita bahani.
Hani nichombeze, sukari kulu nikoleze. Majuwaga ulipoleze, fika safari niongoze.
Tena, nikamate mwali, tia na sukari nipe vyote, sibakisha hata kimoja.
Minapenda maziliwe swali. Kukupanga panga tarifanya riwe hoi hoi
yeah. Shazama, shazama nikoleze.